Chani, eti wake usisingu unaribu chani. Kanda ya ziwa watu wametenga chani. Mezama medelani kuna suka chani. Sechi, sechi, chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi, sechi, sechi. Cheka cheka kwa keji, na kuwekea kitu speshi. Natoka na umeshika majoki, suna nijua na hodha wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, maniga, maniga please. Sini changanya madawe saiz. Nangalia chaneli zangu kwa biz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, maniga, maniga please. Sini changanya habari saiz. Nangalia chaneli zangu kwa biz. Sechi, sechi, sechi. Fatiria chani. Igia watulizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Nediwe kiusi zingua unaribu chani. Lobby city watu wametega chani. Zama Kongo Kinshasa na suka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sugusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
Killer.